Sasemncane nami ngifuna ukuphuza amasinyane ngibizuda lingishade ngihlale naye kwaze kwamnandi kulomhlaba ngicela nkosi ungangithathi sasemncane nami ngifuna ukuphuza amasinyane ngibizuda lingishade ngihlale naye.